2012.
Yeah.
A best of Africa.
Yeah, Wapinzani si mnajua tuna tesawa. Mafans kibao wanadai tupo sawa. Ngoma kwa aise kuna dawa. Na bure atupimi si tunagawa. Na acha wanafiki nyuma wakipagawa. Ni ite street soldier kumachu kwangu ni cycle. Hip hop bangers ni beast the illest cycle. Kukosa singa nyuku toke nduki kama jango. Mike ndo yangu rifle, yeah. Mizani ndo yangu title. Hawa toshi mboga soldier ando yetu title. We sisi tupo sawa sawa. It's a Felipe Ball, the most incredible.
March left, turn left, ni kama platoon. Soldiers yuko neat, toka chini. Puko clean, sawa sawa, sawa sawa. Puko clean, sawa sawa, sawa sawa. March left, turn left, ni kama platoon. Soldiers yuko neat, toka chini. Puko clean, sawa sawa, sawa sawa. Puko clean, sawa sawa, sawa sawa. Huwezi lenga hiyo magnitude na hiyo attitude. Niki split my device, si kama longitudes. Nime make sure my beste wako understood. Dedicated to all my fans living in the hood. Kahazi toshi since in rock 2000. Mpaka sasa minda rock and roll 2008. Bado tuko hapa tuna split rap. Kwenye mic unaweza tuka join rap. Yeah, kama una skill, kama una feel. Dressed to kill, niko blessed to steal. Kama, bado mina fulfill my dreams of mine. Na my fans wanna rhyme some more na mine. Niko hapa na wa give some more na mine. Kwenye mic, kwenye mic, kwenye mic. Yeah, niko hapa wanna give some more na mine. Kahazi toshi when you drive, baby. March left, turn left, ni kama platoon. Soldiers yuko neat, toka chini. Uko clean, sawa sawa, sawa sawa. Uko clean, sawa sawa, sawa sawa. March left, turn left, ni kama platoon. Soldiers yuko neat, toka chini. Uko clean, sawa sawa, sawa sawa. Uko clean, sawa sawa, sawa sawa. Niite Kratzman, jina langu tena vipi. Kila niendapo na akilisha mashariki. Na catch the mic, nikitafuta hii riziki. Nani hotela, nani ana hewa kimziki. Ni mimi, nisikie tunanyeta kata ndimi. Think I'm the second ray, who can be me. Want to cross him once, I can save, who can feel it. Ni slice your mic device, ni kama mwili wa mara mbili. Nisionekane na mkia, kama tumbili. My, 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 watu husema. Mbona kamziki kabla jini kukutia. Wamebago ni dance, toka joni mpaka che. Na mimi na mic, iko tight mkononi. Na wapatia lyrics, ka mimi koloni. Ni mimi na mic, iko tight mkononi. Yeah, uh-huh. March left, turn left, ni kama platoon. Soldiers yuko neat, toka chini. Uko clean, sawa sawa, sawa sawa. Uko clean, sawa sawa, sawa sawa. March left, turn left, ni kama platoon. Soldiers yuko neat, toka chini. Uko clean, sawa sawa, sawa sawa. Uko clean, sawa sawa, sawa sawa. March left, turn left, ni kama platoon. Soldiers yuko neat, toka chini. Uko clean, sawa sawa, sawa sawa. Uko clean, sawa sawa, sawa sawa. March left, turn left, ni kama platoon. Soldiers yuko neat, toka chini. Uko clean, sawa sawa, sawa sawa. Uko clean, sawa sawa, sawa sawa.
Yeah. A soldier never grows older. Yeah, so to super sawa sawa. I'm a vip, yeah. Big up to all hoods. Yeah, Kenyan hoods. It's the freak out here. Yeah, dip is super sawa sawa. Super sawa sawa. Super sawa sawa.